Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kunohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ekuseni kungolosihlanu ngilithathe leli thuba mlaleli ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiphinde ngibonge ke nomphathi ohlelo ukusibusa ke ngaleli thuba. Mphathi ohlelo, uNkulunkulu akubusise. Mlaleli sekuyiso leso sikhathi lapho sibonisana khona ngezwi likaNkulunkulu. Ake ngithi mlaleli izwi likaNkulunkulu likho konke empilweni zethu. Angeke sikwazi ukwenza lutho singabantwana bakaNkulunkulu esisindisiwe esithethelelwe izono ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu. Lomhlahlandlela mlaleli. Ngakho ke uma ungumntwana kaNkulunkulu ungabi nandaba nezwi likaNkulunkulu uyohlahlatha mlaleli uyowele eweni uyoba sehlathini nje uzoba sebumnyameni ngenxa yokuthi izwi likaNkulunkulu liyasigayida mlaleli liyasibonisa liyasikhanyisela liyasiqondisa liyasikhuza mlaleli izwi likaNkulunkulu likho konke empilweni zethu. Ngakho ke ake sithi ke ukufunda ke namuhla laphayana ke encwadini ngokulotshwa kukaMathewu chapter 21 ke sithi uqala ukufunda laphayana ke evesini lamashumi amabili nesishiyagalombili from verse 28 ke sithi ukwehla nayo ke mlaleli incwadi kaMathewu chapter 21 from verse 28 sithi ukwehla nayo sizawukontrola ke isikhathi. Kepha nithini na? Uma umuntu wayenamadodana amabili, waya kuyokuqala wathi, mntanam, hamba uyosebenza namuhla esivinini. Yaphendula yathi, angithandi, kodwa ngasemuva yaguquka yaya. Verse 30, wayeseya kwenye washo kanjalo, yona yaphendula yathi, ngiyaya, nkosi, kepha kayiyanga. Yiyiphi kulawa amabili eyenza intando kayise na? Bathi kuye, eyokuqala. UJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, abathelisi nezifebe bangena phambili kwenu embusweni kaNkulunkulu. Ngokuba uJohane weza kini ngendlela yokulunga, anikholwanga nguye. Kepha abathelisi nezifebe bakholwa nguye. Kodwa nina khona nikubona aniguqukanga. Nakamuva nize nikholwe kuye. Mlaleli la uJesu usibonisa ke umfanekiso wamadodana amabili. Eyokuqala uyise wathi kuyo ayihambe uyosebenza esivinini. Kepha ke yona yayisithi ke angithandi. Usuyabona ke la uyise akazange ayiphoqe mlaleli noma akazange ayithethise noma akazange ayijezise. Ngamanye amagama wayenzela ukuthi ibe nenkululeko. Kwesisikhathi ke nathi singabazali siye sibaphoqa abantwana bethu ungazothi angithandi noma ungazothi angifuni, hamba la ngikuthuma khona, kukwami la. Kepha ke uJesu sibonisa isineke salo baba noma sale nkosi. IBhayibheli lithi le ndodana yathi angithandi. Uyise wayesephuma ke kuyo. Akazange ayiphoqele. IBhayibheli ayichazi ukuthi uye wayifoster, uye wenzani, noma uye wathi uyadelela, noma uwenzani. Kepha ke ithi iBhayibheli ke wayeseqhubeka ke mlalelo waya kwenye. Enye yathi ngizuya. Ngoba kunalokho mlaleli even nasemabandleni uma kumnandi sijabule sithi sizokwenza intando kaNkulunkulu noma kwehlela noma kwenyuka sizohamba naye bese ke mlaleli singakwenzi lokho. Usuyabona ukuthi iBhayibheli lithi singabothembisa singeke sifeze. Ngakho ke uma sithembisa singasifezi ngamagama siphenduka iziwula siziphukuphuku. Bangaki namhlanje abantwana bakaNkulunkulu ngenxa yenjabulo, hey hayi kwasha kwacima, kepha namhlanje usehlela uthedece phansi uzoya ngaleso sikhathi enkonzweni. Kwakhona le ngoma esasiyicula ngase manzi nabilayo, ngase manzi nabilayo, ngiyohlala noJesu ngilindele uJesu, ngase manzi nabilayo. Mlaleli, uma esebila ngempela manzi, sekubila yonke into, asakhumbuli lawo mazwi sasiwasho ukuthi ngase manzi nabilayo. Manje lana ke uJesu ususibonisa ke umfanekiso ngalamadodana amabili. IBhayibheli lithi lenyethi ke angithandi, kepha ke yathuma isihleli yayisiyake yaguquka yayesivinini yayosebenza. Kepha le ethize yona ngizoye, ngiyabe amagama bekandlulisa uyise noma bekafuna ukujabulisa uyise, mina ngizoya. Uyabona muskoti iBhayibheli lithi ke ayizange iye. Manje uJesu soyababuza-ke manje ukuthi-ke yiphi kulawa amabili eyenze intando kayise nami? Base bephendula bathi-ke yilo wokuqala, ngoba okokuqala uthiza akathandi kuya esivinini, kepha-ke emva kwesikhathi yayisiguquka-ke yaye esivinini yawusebenza. Kepha le ethize ngiyathanda, kepha-ke ayizange iye. UJesu meseqhubeka usethi-ke ngiqinisile ngithi kini, abathelisi nezifebe bangena phambi kwenu embusweni kaNkulunkulu. Mlaleli, ngamamagama akumelanga sibahlulele abantu ngenxa yezinto eyithize. Nasekuhambeni kwalowo muntu loyo asazi ukuthi ngenkathi asabhekene nomphefumulo uphuma kuye utheni noNkulunkulu, ngoba yindaba yakhe noNkulunkulu. Okwethu singabantwana bakaNkulunkulu ukubaluleka, mlaleli, okwethu singabantwana bakaNkulunkulu ukubabonisa izwi likaNkulunkulu, singabi amajaji. Kepha-ke la uJesu sethi-ke ngiqinisile ngithi kini, abathelisi nezifebe bangena phambi kwenu embusweni kaNkulunkulu. Uma esechaza isizathu sethi-ke ngokuba uJohane weza kini ngendlela yokulunga anakholwa nguyena. Kepha-ke uma eseqhubeka usethi-ke kepha abathelisi nezifebe bakholwa nguye, kodwa nina khona anikaboni aniguqukanga nakamuva nize nikholwe nguye. Abathelisi nezifebe bakholwa nguye. Mlaleli, baningi abantu asebasindisiwe namhlanje. Kwesinye isikhathi siye sibheke nomlando wabo ukuthi heyi, wena wenza into eyithize, ngakho-ke hhayi mina ngilungile, nginje. Uyabona into efana nalokho. Kepha uJesu uyabonisa la ukuthi-ke bona labe sithi ziyifebe bakholwa nguJohane umbhaphathizi, nabathelise bakholwa nguye, kwaba ukuphenduka kwabo. Kepha-ke kungakho izilonko sithi-ke ukulunga kwethu ngaphandle kukaNkulunkulu kufana nendwangu, mlaleli engcolileyo. Ngamamagama, ungazenzi olungile ungalungile. Mlaleli, silungisiswa yizwi likaNkulunkulu, silulekwa yizwi likaNkulunkulu, sigayida yizwi likaNkulunkulu, sikhanyisela yizwi likaNkulunkulu. Yilona futhi elisibonisa-ke indlela. Ngenxa yesikhathi, ake ngithathe le ntambo ngiyiphindisele kumphathi ohlelo. Mphathi ohlelo, intambo kwezakho, babaye lapha ekhaya. Mlaleli,
Radio Pulpit 657 AM, a companion for those who need encouragement. Listen to us on our app or visit radiopulpit.co.za.
Do you need prayer? Radio Pulpit, in collaboration with Need Pray, is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
It's good for you as our listener to know about Radio Pulpit's activities. Or do you need advice in an area of your life? Then why don't you log on to www.radiopulpit.co.za. Here you can talk to us, listen to us via live audio streaming, and there is also other reading material for the soul. What are you waiting for? Visit the Radio Pulpit website right now. www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and life.
a winning team on the road to eternity.